Ababadde naffe eggulo mujjukira bali ku mikutu tubaaniriza nate olunaku lwa leero lupya.
Those who were with us yesterday, we welcome you. Those online, we welcome you so much. It is a new day. Thank you for choosing to follow us.
Continue.
We are also diligently seeking the Lord to get a message that will enable you to succeed.
Twakomye ku lunyiri lwa mwennya mu kitabo kya Luka esuula ya 21.
We ended in the book of Luke chapter 21 and verse 34.
Twatunuulidde ebintu bingiko.
We looked at so many things.
Abaabadde nange nina olunyiri lwe nabasuubiza leero okubawa.
Those who were with me yesterday, there is a verse I promised you yesterday.
Nga lusinziira ku bimu ku bikulabula Mukama waffe kwe yali akoze.
Which is depending on one of the warnings that our Lord made.
Ogumu ku mutego omulabe gwakozesa mu nnaku zino ez'oluvannyuma.
One of the traps that the devil uses in these last days.
Okulaba nga atusuula.
To see that he makes us backslide.
Tewali muntu atega butwa munne n'amutega mu bintu by'atayagala.
There is no one who puts poison for another to take from what they hate.
Omuntu anatta munne n'obutwa anoonya kyasinga okwagala kyamutega.
One who will murder another using poison, they look out for what this other person loves to eat.
Naffe Setaani yalabanga ebyenfuna nsonga nkulu nnyo eri obulamu bwaffe.
Likewise, Satan saw that finances are an important issue in our lives.
Tekyegaanika.
It is undeniable.
Twetaaga okubeera n'obugagga.
We need to have wealth.
Naye njagala mukitegeere bulungi.
But I want you to understand it very well.
Nti manduso nene nnyo omulabe gy'akozesa oba mutego munene nnyo omulabe gw'akozesa okutusuula.
That it is a great trigger or it is a great snare that the devil uses to make us fall.
So, bwe tuba tujja n'obubaka nga buno tuba tetuvumirira.
So when we come with such a message, it is not that we are speaking against.
Tekitufuula ba mwoyo nnyufu abatayagala bugagga.
It does not make us too spiritual, we who don't live on riches.
Era tekitufuula kubeera nti ffe tetwetaaga bugagga.
And it does not make us seem like as though we don't need wealth.
Nedda.
No.
Naye tetuyinza kusirika busiisi nga tulaba nga gwe mukutu omunene omulabe mwayita gwakozesa okusuula abantu.
But we cannot be silent when we see that it is a great snare that the devil uses to make many fall.
Era mukimanyi bulungi nti ne mu biseera by'ensolo nze gyesobola kunnyonnyola bannange bajja kuba babinnyonnyola.
And you also know that in the times of the reigning of the beast, which I don't know so much about, but my fellows will explain.
Mu biro eby'okuyiganyizibwa ebyo.
In those times of persecution.
Ekimu ku kye bagenda okwasa abantu okulaba nga babaleetera okwegaana Kristo by'ebintu ebyenfuna.
One of the things that will be used to allure people away from Christ will be finances.
Kubanga Satani yakimanya nti obulamu bw'omuntu obw'omubiri bwetoloolera ku byenfuna.
Because Satan got to understand that the physical life of a man is encircled around finances.
Naye jjukira nti olina obulamu bwa mirundi ebiri.
But remember, you have two kinds of life.
Waliwo olunyiri lunkwatako nnyo.
There is a verse that touches me so much.
Lugamba nti ayagala obulamu bwe.
It says that he who loves his life
alibubuza
will lose it.
Kati bulamu ki bw'oyinza okwagala ennyo ate n'obuza obulamu?
So which life can you love so much and then you lose it?
Singobo oyagala nnyo obulamu obw'omubiri.
If you love your physical life a lot,
kiyinza okuviiramu okufiirwa obulamu obw'omwoyo.
The end result may be you losing your spiritual life.
Ekirala ky'oba otegeera.
The other thing you need to understand,
nti obulamu buno obw'omubiri bwa kiseera.
This physical life is for a moment.
Era Yesu olunyiri olwo lugwayo nga lugamba.
And that verse Jesus ends by saying,
naye awaayo obulamu bwe,
that but he who loses his life
ku lwange,
for my sake,
alibufuna,
shall get it.
Naye ayagala okulokola obulamu bwe,
but the one who wants to save his life,
ate alibubulwa,
will lose it.
Kati kye kiseera kubanga bye biro bye tuyingiddemu.
So it is the time because they are the days we've entered into.
Abaluganda namwe muri bajulirwa wano tewaliwo muntu ali mu myaka mito gitasobola kutegeera mbeere egenda mu maaso.
Brethren, you can also testify there is no one who is too young not to understand what is happening.
Church singo okutabula abantu mu maka.
What disturbs people mostly in homes?
Mulowooza ki?
What do you think?
Ki ekisinga okutabula abantu mu nkolagana?
What brings trouble in people's relationships?
Ki ekisinga okutabula abantu eyo gye mukolera?
What mostly disturbs people at your workplaces?
Olaba abantu kiki ekisinze okubeera ekyettanirwa n'okutuuka okuggyawo obulamu bw'abalala? Kiki olowooza kye basinze okugoba?
What do you think that people pursue mostly that makes them even to end others' lives?
Byanfuna.
Finances.
Sibwe kiri?
Isn't it so?
Byanfuna si bibi bw'oboyize n'obiteeka mu kifo kyabyo.
Finances are not evil as long as you learn to place them in their right place.
Eky'omutawaana.
The tragedy
kwekwesiga obugagga.
Is putting your trust in riches.
Singa ofuna obugagga n'otegeera nti kikozesebwa.
If you get riches and you understand that it is a tool to you.
Ne bukuyambako okukola by'oteekeddwa okukola.
And they help you to do what you must do.
Bufuuka obw'omugaso.
They become beneficial.
Naye obugagga bulina amaanyi.
But wealth has power.
Bufuga.
It can reign over you.
Bwe kitaba kya Katonda busobola okufuga.
If it is not godly, it can control your life.
Bwogera.
It speaks.
Busobola okulagira.
Wealth can command you.
Amen.
Amen.
So twagala tubenga tu balancing enjiri.
So we want to balance the gospel.
Tetuinza kubala kubeera nga twogera side emu tukulage kulaakulana kyokka.
We cannot only be one-sided and show you development.
Si kulwa okwegomba.
And we stir up the lust in you.
Already mwekuli.
Already the lust is present.
Buli muntu yenna mugwe munange mwekuli olwana bulwanyi.
Each person, me inclusive, we just strive but we have lust within.
Tewali atayagala birungi.
No one does not desire good
things. Nange njagala ebirungi.
I also desire good things.
Naye Bible egamba okumatira nebye tulina.
But the Bible tells us to be content with as such as we have.
Ekisuubizo ekyo nakyagala nnyo kubanga kiriko ekigambo ekyo kiriko ekisuubizo ekirala.
I love that promise because it has a promise attached to it.
Kiri mu Bebulaniya.
It is in the book of Hebrews.
Olunyiri lw'okutaano lugamba bwe luti.
Chapter 13.
Mubeerenga n'empisa ey'obutayagalanga bintu.
That be not covetous.
Kiri mu Bible.
Is it in the Bible?
Ono eyakiwandiika yali mulalu.
Is a mad person the one who wrote it?
Yali mulabe wa nkulaakulana.
Was he an enemy to development?
Yali tajjudde mwoyo.
Wasn't his spirit filled?
Amina.
Amen.
Yalina ensonga.
He had a reason.
Okwogera ekigambo kino.
To speak out this word.
Yalina ensonga.
He had a reason.
Mubeerenga n'empisa ey'obutayagalanga bintu.
Let your conduct be without covetousness.
Bye mulina biba malenga.
And be content with such things as you have.
Kubanga ye yennyini yagamba nti siri kuleka n'akatono, so siri kwabulira n'akatono.
For he himself has said, I will never leave you nor forsake you.
Bwagamba obutayagala bintu.
When he says not to be covetous,
tekitegeeza nti Katonda abitugobako.
It doesn't mean that God is taking us away from property.
Atulabula obukaawu n'obusagwa obuli mu kwegomba ebintu.
He's warning us against the poison and the wrath that is in lusting for things.
Nga kyalwana nakyo mu fechi.
And what is he fighting in us?
Mululu.
Greed.
Ogutakuta.
Greed.
Matira nekyolina.
And satiety. Be content with what you have. And the amazing thing.
Abantu bafiiridwa nebye balina olw'okwagala okwongerako bye batalina.
People have lost even what they have because of greed for what they don't have yet.
Ekyo temukitegedde.
You've not understood that.
Ogenda n'oba n'emmotoka emu.
You have one car.
N'ogamba temala.
And you say it is not enough.
N'ogula eyokubiri.
And you buy the second one.
Eyokubiri n'ekufuukira omuli.
And the second one becomes a trouble unto you.
Amina.
Amen.
Ndabye ku bantu.
I've seen people.
Ngabadde bavuga boda boda.
Who have been boda boda riders.
Ngafuna bulungi sente ze.
Earning their money.
Era ng'akulaakulana.
And developing.
N'agitunda.
And they sell the boda.
N'agenda agula emmotoka.
And they buy a car.
Nga tasoose kubala cost y'emmotoka eyo.
Without first calculating the cost of the vehicle.
Era nga tasoose kumanya nti cost y'emmotoka eno. sinatuuka kugisobola.
And he does not consider that I'm not yet fit to manage the costs of a car.
Agenda okwesanga ng'emmotoka ate emulemeredde ate nga nekyavangamu ssente kigenze.
And then you find him failing out with the car, and even what used to bring an income has also failed.
Obutamatira bubi.
Lack of contentment is bad.
Busobola okukozesa ensobi.
It can make you error.
Si kibi okurisikinga oluubirira okutuuka ku kirala, naye kirungi nnyo ng'osoose okwetegereza nga tonnaba kuva ku stage w'oli oba ddala we weeteeka osobolawo.
It is not bad to take a risk to desire to go to a higher level, but it is better to calculate if you're able to manage that level.
Musana njagala nnyo ebintu ebirungi.
Musana, I love good things.
Njagala okusula awantu abalungi.
I love to reside in a good place.
Era manya ebintu ebirungi gye bibeera.
And I know where good things are found.
Naye Katonda yampa ekisa matira ne kyenina.
But God gave me the grace that I'm content with as such as I have.
Sisobola kwewaayiriza nti ngende mpangisa ennyumba ey'obukadde busatu.
I can't take myself to a rental of 3 million because I have faith. I endure and stay in my own house which is not yet finished and not looking so good. Other than putting myself in trouble, in the name of I have faith.
Oluusi abantu kye bayita okukkiriza mu lulu gwe guba mugumuvuga.
At times what people call faith, it is actually greed that is driving them.
Butamatira.
Lack of contentment.
Amen, abooluganda.
Amen, brethren.
Mpola mpola. Lunyirwa omukaaga.
Verse 6.
Katonda agamba bw'ati.
This is what God says.
Okusinziira ku muwandiisi.
Depending on the writer.
N'okwanganga. Netwanganga okwogera nti Mukama ye mubeezi wange. Siritya. Omuntu ali nkola ki?
So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me?
Kigambe ekyo kwanganga mukiwulira.
That word that we may boldly say.
Kwatula ekigambo nga n'obuvumu.
Speaking out a word confidently.
N'oyatula ekigambo kukkiriza.
And you speak a word faith.
N'ogamba wadde ndi mu mbeera bw'eti.
And you say, even if I'm in this state.
Naye mmanyi nga Katonda wange amanyi ensonga zange.
I know that my Lord knows about my issue.
Mwali mukitegedde nti oluusi abantu kye bayaayaanira bwe bamala okukifuna tekireeta obuyinike mu bo.
Have you ever got to know that what people lust after they receive it, it brings sorrow in their hearts?
Ne bejjusa obulamu bwe baalimu.
And they regret their life.
Kirungi buli step gy'ogendako oleke Katonda y'aba akukulembera.
It is good that for every stage you are to go to, let the Lord lead you there.
Onako olumu nafuna omukisa.
One day I got a blessing.
Nenfuna mikwano jange abagezigezi.
And I got my wise friends.
Nebavaako ekitongole kye bankonnectinga ko nga kyo kyetegefu okumpa ssente eziwerako.
And they connected me to a certain organization that was ready to finance me with a lot of money.
Era ne bantwala nenkyu. Tula nechiamani we kitongole ekyo.
And they took me and I sat in a meeting with the chairman of that organization.
Nga beetegefu okumpa sente.
And they were so ready to give me money.
Hey, nyine nintuze bannange.
So I called my friends.
Nembaga Mukama alabika esaala agizzeemu.
And I told them, I think the Lord has answered my prayer.
Baali bangambye kola proposal budget ogireete tukuwe sente ezisooka.
They had told me to write a proposal budget and then they would give me the
first. Kati fenanga ne bannange mbataddemu ekyoyo ekyanyingidde olwedde.
So all of us with my friends having put in them the spirit that I already had.
Mba ni process bwetyo twalayo proposal budget.
As I was in the process of taking the proposal budget.
Nendote ekiroto.
I got a dream.
Ng'omukyala w'omu kubakulu mu kitongole ekyasembayo.
That one of the wives of the top leaders in that organization.
Malaika yajira mu kifaananyi kye.
An angel came in her image.
Mu kirooto.
In a dream.
Najja n'ayogera nange.
And she came and spoke to me.
Nanga tochikola.
And she said, do not do it.
Ogenda kuwaba.
You are going to go astray.
Ogenda kusesetuka.
You are going to sway.
Ogenda kuva ku mulamwa.
You are going to leave the right track.
Ogenda kubula.
You are going to get lost.
Ekyewunyisa ebigambo ebyo byokka nga byayogera kyatwala essaawa ssatu ng'amatiza naye nga simatira.
Shockingly, she was speaking only those words for 3 hours, convincing me, but I was not convinced.
Nali nkiraba mu kiroto nti essaawa ssatu.
I was seeing it in the dream that it took her 3 hours.
Yali mu kifaananyi kya maama.
She was in the image of a mother.
Naye nga nange bwe munnyonnyola.
And I would also explain to her.
Ennaku yange.
My sorrow.
Gye nvudde wange.
All my history.
Obulumi bwe mpiseemu.
The pain I've gone through.
Guno gwe mukisa.
This is the chance I've got.
Yagenda okulaba nga simatira bya ngamba.
So she saw that I was not convinced with what she was saying.
Yava akwata mu nsawo.
And then she got into her pocket.
Najjamu ebbaasa.
And she picked an envelope.
Yalimu emitwalo esatu mu kasanvu.
With 37,000 shillings.
Ngalinga ava mu buweereza e Kyaggwe.
And it was as though she was coming from ministry in Kyaggwe.
Nga bamuwadde love offering.
And that was a love offering.
Opapulo obw'olukumi obukadde.
1,000 shilling notes that are old.
Obujjudde ettaka n'amanda.
That are full of mud and charcoal.
Ebinusu.
Coin.
Obw'ebbiri obukadde.
2,000 shilling coins.
Nga bwe mmanyi empaayo y'ekyalo.
Just like you know the people in the village, the way they
ajikwata n'ajinkwaza.
And she gave me the envelope.
Eddoboozi ne lingamba.
And the voice told me.
Ojjira ommatirira ku bugabirizi obwo.
Be content with that little provision.
Naye nga ntadde mu kifuba.
But she was holding me in her bosom.
Nga bw'akulukuta amaziga.
And shedding tears.
Alaba ngenda okusalawo okuzibwa ennyo okugenda okutwala obulamu bwange mu matigga.
Seeing that I was going to take a decision that was going to put my life in trouble.
Bwe nalaba ekikolwa ekyo n'eddoboozi eryo ne nva mu kirooto ne ntiisa ne nsazaamu appointmenti
zonna.
Kiki kye njagadde okulaga? Omwoyo Omutukuvu yali andaga nti waliwo obugabirizi bwa mpa.
The Holy Spirit was trying to show me that there is some provision He's giving me.
Wadde butono.
Even though it is little.
Nebu kyasobola okunyimirizaawo.
But it can sustain me.
Era kabonero kato nti Katonda akyafaayo ku bulamu bwange.
And a sign that the Lord still cares about me.
Naye olw'omululu.
But because of greed.
N'obutamatira.
And lack of contentment.
Nali njagala kuva mu kisa kya Katonda.
I wanted to depart from the grace of God.
Oluusi oba gwe muggwe nga temuli mululu.
At times, if in you there is no greed,
naye amagezi agatuweebwa abalala,
the advice we receive from other people,
gabaako okujerega,
they have mockery,
ng'oli musiru,
you were fooled.
Kati nze batera okunjerega nga banvuma lwa nsonga bw'eti.
Now for me, I'm usually abused and mocked in such a way.
Naye toyina magezi.
But you are senseless.
Katonda akuwadde abantu bangi.
God has given you many people.
Ofo obwavu.
And you are dying of poverty.
Nisimanya Katonda bwakuwa abantu abangi abakuwadde sente.
But then I fail to understand, when the Lord gives you many people, has He given you?
Ndaba nina bangi naye abazimpa batono.
Because I see I have so many people, but a few give me money.
Nze n'okugamba ate nga sikulimba nti sina bantu basukka basatu bana abampa ku sente zaabwe, ate bambi n'abo abaana abasatu abazimpa teziba nyingi era baba busente naye ng'enfunayo yeeyo.
And those people who give me, I can tell you that they are about 3 or 4, and it is not usually a lot of money, but what they give me is
little.
So I was confused.
Bwe ngeri gye bakirabamu nti Katonda bw'aba akwesigisizza akutumye mu bantu abangi.
The way these people perceive that if the Lord has sent you to a multitude, then even the finances are going to be so many.
Gamagezi gachambuze.
So I have not yet understood that.
Amina.
Amen.
Waliwo ebintu abalala bye bakola.
There are other things that others do.
Ogenderanga nnyo nga gwe Omwoyo Omutukuvu takukkiriza kubikola.
Always be mindful for you when the Holy Spirit is stopping you from doing them.
Abatakusubya.
He is not making you miss out.
Aba n'ensonga.
But He has a reason.
Omwoyo Omutukuvu akolagana naffe okusinziira akolagana naffe sekinnoomu.
The Holy Spirit co-works with that at a personal basis.
Takolagana naffe nga bw'akolagana ne gundi naawe.
He does not work with you in the same way He co-works with
another. N'abantu abamu bewogomba bayinza okuba nga baava dda mu kisa kya Katonda.
And even the other people you may be admiring may have departed from the grace of
God. Ng'emitima gyabwe gyakakanyala.
When their hearts are already hardened.
Ng'Omwoyo Omutukuvu takyalina w'ayita kwogera nabo.
And the Holy Spirit has no way through to speak to them.
Nga baasavuwala.
When their hearts were fattened.
Bawulira bubi.
they listen wrong.
Balaba ne batetegereza kutegeera.
They see but they don't keenly
observe. Nga gw'okyayina ekisomo oyo mutukuvu ayogera naawe mu mbeera eyo gy'olimu n'owulira ate ne weekuuma ekigambo kya Katonda.
But when for you you still have the grace that the Holy Spirit speaks to you and you guard yourself against the word and
Isirayiri mu Ezekiyeri esula 7.
In Ezekiel chapter 7,
Israel. Ebiseera eby'okutwalibwa mu bunyage Babuloni.
The times of being taken to Babylon in
byali binaatera okutuuka.
They were about to reach.
N'atuma nabbi Ezekiel.
And he sent prophet Ezekiel.
Mu sura y'omusanvu.
In chapter 7.
Ng'alabula Isirayiri.
Warning Israel.
Atandika n'ebigambo bino.
He starts with this word.
Mu lunyiri lw'okutaano.
In verse 5.
Ezekiel 7.
Ezekiel chapter 7.
Kansabe mwannyina zatusomerere ebigambo ebyo akulukute.
We are going to read those words. Ezekiel.
Gwe ng'owuliriza.
And you should listen. Ezekiel esula y'omusanvu okuva ku lunyiriri olusooka okuva ku lunyiriri olw'okutaano. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti akabi kamu laba kajja. Enkomerero etuuse, enkomerero yennyini etuuse. Ezuukuka eri ggwe, laba ejja. Omusango gwo gutuuse gy'oli, ayi ggwe atuula mu nsi. Ekiseera kituuse, olunaku luli kumpi, olunaku olw'okusamaaliriramu, so si lwa kwogereramu waggulu n'essanyu ku nsozi. Kaakano naatera okufuukira ddala ekiruyi kyange, ku ggwe. Ne ntuukiriza obusungu bwange eri ggwe, ne nkusalira omusango ng'amakubo go bwe gali, era ndikuleetako emizizo gyo gyonna. So n'eriiso lyange teririsonyiwa, so siri kukwatibwa kisa. Ndikuleetako ng'amakubo go bwe gali, n'emizizo gyo giriba mu ggwe wakati. Kale mulimanya nga nze Mukama nkuba. Olw'ekkumi. Have you heard that?
Wali okitegedde nti Mukama akuba?
Have you ever got to know that the Lord can strike?
Oba omanyi Katonda ow'ekisa kyokka.
Oh, you only know
Katonda
omanyi
kwa side ya kisa.
You only know God from the side of grace.
Eriyo no side se olwatabuka n'akuba yeewaana n'okwewaana omuwulidde. Genda mu maaso.
Olunyiriri olw'ekkumi. Laba olunaku, laba lujja. Omusango gwo gufulumye. Omuggo gwanyizza amalala, amalala gamulisizza. Ekyejo kigolokosa okuba omuggo ogw'obubi. Tewali bakubbo abalisigalawo, newankubadde olufulube lwabwe, newankubadde obugagga bwabwe, so tewali wa bukulu mu bo.
Okawulidde ako?
Have you heard that?
N'obugagga bwabwe tewali tebulikola ki?
That even their wealth will not remain.
Kenda maaso.
Olw'ekkumi n'ebbiri. Ekiseera kituuse, olunaku lusembedde kumpi. Agula aleme okusanyuka, so n'atunda aleme okunakuwala, kubanga obusungu buli ku lufulube lwabwe lwonna. Kubanga atunda.
Sooka weekomereka awo. Mukiwulidde ekyo nakyo?
Have you heard that too?
Agula ekiseera kituuka nga tasanyuka.
The time has come for the seller to mourn.
Kubanga omuntu agenda ogula engatto ey'ekirooto kyo.
Because someone who is going to buy a shoe of your dream.
Ngo ino obusobozi obujeetuusa.
And you have the ability to buy.
Oba emmotoka ey'ekirooto kyo.
Or your dream car.
Oba ennyumba ey'ekirooto kyo.
Or your dream house.
Kiki ekigaana okusanyuka?
What forbids you from rejoicing?
Naye muwulidde nti waliwo ebiro birituuka nga omuntu osobola okuba n'obusobozi obugenda okwegulira ekintu ky'ekirooto kyo naye nga tewali ssanyu. Iva mu kyo.
But as you've heard that a time is going to come when you have the ability to get whatever you have, but there is no joy in it.
Genda maso.
Olw'ekkumi n'essatu. Kubanga atunda talidda eri ekyo ekitundibwa, newankubadde nga bakyali balamu. Kubanga okwolesebwa kwa lufulube lwabwe lwonna, tewaliba alidda, so tewaliba alyenyweza mu butali butuukirivu obw'obulamu bwe. Bafuye kondeere, bategese byonna, naye tewali agenda mu lutalo, kubanga obusungu bwange buli ku lufulube lwabwe lwonna.
Owulira nti waaliwo okulabula?
Do you see that there was a warning?
Naye abantu baagaana okwenyiga mu lutalo.
But people failed to go to battle.
15.
Olw'ekkumi n'ettaano. Ekitala kiri bweru, ne kawumpuli n'enjala biri munda. Ali mu nnimiro alifa n'ekitala, n'oyo ali mu kibuga enjala ne kawumpuli biri mulya. Naye abo abaliwonawo ku bo baliwona, era baliba ku nsozi nga buka mukuukulu obw'omu biwonvu bonna nga bawuubaala buli muntu mu butali butuukirivu bwe.
Kiki ekireese emberebezi?
What has brought all this?
Kiki Katonda ekimuleetedde okulekea eggwanga lye erituuke ku katyabaga bwe kati?
Why has the Lord surrendered his nation to go into such tragedy?
Butali butuukirivu bw'abantu.
The people's unrighteousness. Orekumina omusanvu. Emikono gyonna giriyongobera n'amavivi gonna galibamanafu ng'amazzi. Era balyesiba ebibukutu n'ensisi eribabikkako n'ensonyi ziribeera ku maaso gonna n'emitwe gyabwe gyonna giribaako ebiwalaata. Balisuula effeeza yaabwe mu nguudo.
Balikola ki?
Balisuula effeeza yaabwe mu nguudo.
Kisoboka?
Is it possible?
Ng'effeeza eno gye twagala ennyo tekyalina makulu n'okugisuula ogisuula.
When the silver we desire no longer makes sense and you cast it in the street.
Kyali kibaddewo.
It has it ever happened?
Kikyo boogera ku bantu mu ndagaano enkadde.
There it is, they are speaking about the people in the Old Testament.
Kitulengeza ekiribaawo mu biro ebyo.
It is showing us an image of what will happen.
Ebyokudda kwa Mukama waffe.
In the days of the return of our Lord.
Malayo olunyiri.
Balisuula effeeza yaabwe mu nguudo ne zaabu yaabwe eriba ng'ekintu ekitali kirongoofu.
Ddala ddala ebyobugagga bituuka akaseera ne biba nga tebikyalina makulu.
Can riches mount to a time and they become like refuse?
Wali otuddeko awo n'okirowooza nti wali ekiro bwe kityo?
Have you ever thought that there is a time like that?
Genda mu maaso.
Effeeza yaabwe ne zaabu yaabwe tebiriyinza kubawonya ku lunaku olw'obusungu.
Mukiwulidde abooluganda?
Have you heard that, brethren?
Effeeza yaabwe.
They are silver.
Ne zaabu yaabwe.
And they are gold.
Obugagga bwabwe.
They are wealth.
Tebiriyinza kubalokola ku lunaku olw'obusungu.
Will not be able to deliver them in the day of the wrath of the Lord.
Kiki ekiriyinza okulokola omuntu ku lunaku olw'obusungu?
What will save a man in the day of the wrath of the Lord?
Muntu yekka yateeka obwesige mu Kristo.
The only person who put his trust in Christ.
Yawaayo obulamu bwe.
The one who gave his life.
Ne yeganyisa ebirala byonna ebiyinza okumwonoonyesa.
And he denied himself of whatever could corrupt him or her.
Ne yeesigisa obulamu bwe Kristo.
And entrusted his or her life to Christ.
Kubanga Kristo yekka.
Because Christ alone.
Yalina obuyinza okulokola omuntu mu busungu bwa Katonda.
Has the power to save a man from the wrath of the Lord.
Abantu bonna abalisangibwa nga tebali mu Kristo Yesu.
Every person that will not be found in Christ Jesus.
Kigenda kubabeerera kizibu abooluganda.
It is going to be terrible for them, brethren.
Njagala kino nkibalabule.
I also want to warn you against this.
Ebigambo bino ebyogerwa bye mutera okuwulira.
These words that are spoken that you usually hear.
Ettabi eritabala bibala.
That the branch that bears no fruit.
N'ettabi eribala ebibala.
And the branch that bears fruit.
Yokaana 15 olunyirwa okubiri.
In John 15 verse 2.
Abo bonna bibinja ebiri mu kanisa.
All those are groups of people in church.
Wanga gana amatabi gonna gasangibwa ku Kristo.
Because all these branches are found on Christ.
Ettabi eritabala bibala.
The branch that bears no fruit.
Be bakkiriza abali mu kanisa.
Are the believers in church.
Abawulira ekigambo kya Katonda.
Who hear the word of God.
Ne bakiziimuula.
But they underlook it.
Ne basalawo okugoberera okwegomba kwabwe.
And they decide to pursue their own.
Naye waliwo essuubi.
But there is hope.
Eri ettabi eribala ebibala.
Unto a branch that bears fruit.
Abantu abeewaayo.
The people who give in
okwegayira ku lw'obulamu bwabwe.
To pray for their lives.
Okweganyisa.
To deny themselves.
Okutereza amakubo gaabwe.
To put their ways right.
Bible yegambye.
The Bible says.
Katonda alirirongoosa.
That the Lord will prune that.
Christ agenda kulongoosa ettabi eryo.
Christ will prune that branch.
Yeyongera okubala.
That it may bear more fruit.
Gana amatabi gombi.
Both these branches
gakiikiridde abantu
represent people
n'okusalawo kwa buli muntu
and the decisions each person makes.
Bino ettabi eritabala bibala
the branch that bears no fruit
bwe batyo bwe baasalawo
that is what they chose
okulagajjalira obulamu bwabwe
to be negligent about their lives
tukungaana nabo
we fellowship with them
bawulira ekigambo kyekimu
they hear the same word we
era Bayibuli eboogerako Pawulo yayogera
and Paul speaks about such people
kibayiga bulijjo
that they are always learning.
Naye ne batatuuka kutegeera mazima.
But they never come to the knowledge of the
truth. Ne bafiirwa okukkiriza kwabwe.
And so they shipwreck their faith.
Amina.
Amen.
Genda maaso.
Tebali ekkosa mmere zaabwe.
Mm-hmm.
So tebali ejjuza mbuto zaabwe.
Mm-hmm.
Kubanga ebyo byebyabanga enkonge ey'obutali butuukirivu obwabwe.
Mukiwulidde?
Have you heard that?
Kiki ekyafuukanga enkonge?
What became a stumbling block?
Bintu.
There are things.
Mululu.
Greed.
Nga tebakkuta.
They were not satisfied.
Munnange wali okitegedde nti alina ebingi ate yasinga okuyaayaanira ebingi?
Have you ever realized that the one who has much desires for much more?
Obugagga tebukkutika.
Wealth, you can't get satisfied of wealth.
Osanga ng'omugagga atayagala kujjawo bulamu bw'alina akatono.
You find a rich man wanting to end the life of one who has little.
Kubanga ekyoyo ky'omululu kyo kigamba n'ekyo mukimpi.
Because the spirit of greed says, give me more.
N'ekyo kyange.
Even that is mine.
Etuvuddeyo. Kutwaleko mu ndagaano empya okunyweza ebigambo ebyo.
Let me take you to the New Testament.
Ne mu ndagaano empya waliyo ebigambo ebirabula.
Even in the New Testament we have words.
Soma Yakobo esula 5.
Yakobo esula y'okutaano.
Yoke mbatwale kuyiga okunaatuyamba.
Yakobo esula y'okutaano okuva ku lunyiriri olusooka. Kale nno mmwe abagagga mukaabe.
Mukiwulidde?
Have you heard that?
Kiri mu Bible.
Is it in the Bible?
Bible nga yegamba kali mu abagagga mukaabe.
The Bible is saying, come now you rich and weep.
Kiki ekikaabye omugagga?
What is making a rich person to weep?
Obugagga busobola okutuusa ekiseera nga bwakukaabya.
Can riches mount to a level that they make you weep?
Ngaffe tumanyi nti tufuba n'osaba esaala n'osiiba naye nga kyononya kufuna bugagga osanyuke.
Because we endeavor so much, we fast and pray, and we are praying to get wealth and be joyous.
Era Bible egamba nti weesanyuse nabo.
And the Bible says that marry your heart with them.
Katulabe genda maaso.
Kale nno mwe abagagga mukaabe, muliire olw'ennaku ezijja.
Muliire era nako okukaaba kunyiiziira.
Muliire olw'ennaku ezijja kummwe. Obugagga bwammwe buvunze.
Abagagga ate nabo balina ennaku lwe zirituuka ennaku ne zijja gye bali.
Do rich people also have times when sorrow come to them?
Mujjukira olunaku omugagga lwe yafa?
Have you remembered the day the rich man died?
Story yeye omugagga n'omwavu.
The story of the rich man and the poor man.
Omugagga yalira.
The rich man
yakaabira emagombe.
He wept while he was in the
hell. Yegayirira.
He pleaded.
Naye ng'omwavu.
But the poor man.
Yanywerera mu kukkiriza.
Who was established in the faith?
Yanywerera mu Kristo.
Who was established in Christ?
Ngali eri mu kwesiima.
He was in pleasure.
Abooluganda ebigambo ebikwata ku bantu abo.
Brethren, the words concerning those people.
Tuleme bitwalanga ebyokubalaata.
Let us not take them anyhow.
Ka twebaze ekisa kya Katonda.
Let us bless the grace of God.
Ffe ab'omulembe guno gw'enkomerero.
We in this generation of the end.
Tuweereddwa okuba nti waliwo abaatusooka abaayita mu bulamu obwo tubayigireko.
We've been given a chance that there are those who went on ahead of us that we can learn from.
Sikumala mu maanyi kukola bugagga.
I'm not discouraging you from working out well. I'm going to guide you.
Nenjagala kulaga.
But I want to show you.
Nti bw'oba tofuddeeyo kumanya ngeri ntuufu yakwata mu bugagga busobola okufuukira ekkubo eryakaseereza erikutwala mu geyena.
That if you're not mindful of how you should handle your wealth, it can become a slippery road taking you to destruction.
Era emikisa mitono nnyo eri abantu abaagala ennyo obugagga okulokolebwa.
And there are very few chances of those who love wealth to be saved.
Tubeera nabo mu kanisa.
We are always with them in church.
Nabo bakimanyi singa odda ebbali n'oyogera nabo.
And they also know it if you go on the side and speak.
Tubeegomba wano.
We admire them from here.
Bawaayo nnyo.
They give in much.
Naye nga mu bulamu bwabwe bw'omwoyo nabo bakimanyi nti ebiba ate ebibawangula mu ku lw'ebyenfuna bingi nnyo ebiyinza okubaviirako okuzikiriza obulamu.
And they also know in their lives that there are many things that overcome them as they get their finances which can take them to destruction. There is a certain rich man I know in Mubende whose story I heard of. I am amazed because God loved this rich man. He was a pastor with a church. And having an assistant. And the assistant was running.
Pastor nga yakola emirimu ne gireeta sente wama Katonda obaki omukisa negwa ne gumuleetera obugagga.
So the senior pastor worked and there was a blessing in the church.
Naye munnange neewuunya omusajja ono.
But I'm amazed at this man.
Olunaku olumu.
One day.
Agenda okuwulira.
he overheard,
ng'obugagga bw'obweyongera naye ng'emirembe mu mutima giggwerera.
That as his wealth were increasing, the peace in his heart was decreasing.
Cheyagalire n'ava mu business.
And so he left the business.
N'addayo n'atuula mu kanisa.
Freely, and he sat in church.
Okusumba ekkanisa.
To pastor the church.
Emirimu n'egitandika okubwa.
And then his work was hit.
N'ekyemwewuunyako.
But one thing I'm amazed at
him. Ye decision gye yakola.
Is that decision he took.
Waatuukira okusalawo ave mu mirimu egyali gi waalinnya sijja mwogera.
He is so famous I won't speak his name.
Waalinnya ddala bano abagagga abaamanyi.
These wealthy people.
N'addayo ne yeetuwaza.
And he went back and humbled down.
N'ava mu muyiika gwa ssente.
And he left the much money.
N'addayo ku mmere ensabirize, kufaafa abaweereza tulya mmere ensabirize, nangire.
And went back to food just begged for, because ministers each begged for food.
Muntu n'amala akuyambayo oluyamba.
If someone there helps you and
n'afuna ekizibu.
And then they get into a
problem. N'otofuna budde bwanukula mangu.
And you don't get time to respond.
Kali kujutuka.
You will regret.
Himsajja watu n'addayo mu life eyo.
And so he went back to that life.
Mpaayo ekikumi.
Give me 100 coin.
Yakola okusalawo okulungi.
But he made a right decision.
Business yazireka.
He left the businesses.
Ziggwerera ng'alaba.
They were collapsing when he was watching.
Naye nga mumativu.
But he was content.
Kino kyakoze ky'ekisinga.
That this which he chose was.
Oyo ateekwa okubanga Katonda yamukyalira mu ngeri eri special.
Perhaps that person God encountered him in a special way.
Era olunaku omugagga lwakola okusalawo okutereeza amakubo lwe lunaku ebyenfuna bye lwe bitandika okusereba mbabuulira mazima.
And I tell you the truth, a day that a rich man takes a decision to put his life right, that is the day his finances are hit.
Buli lw'olabanga omugagga akulaakulana nga yeeyongera bweyongezi.
Whenever you see a rich man just prospering and prospering.
Nga mukristaayo.
A Christian.
Manya nti wabbali mulimu okwekkiriranya.
Just know that in his working on the side there is compromise somewhere.
Tomulabanga akulaakulanira kumukumu.
The way you just see him prospering and
prospering. Tomwegombanga n'olowooza nti Katonda yamuwa omukisa ogwo.
Do not just admire him and say God is the one blessing him.
Many times abeera mulabe.
Most of the times
era muye mubeeramu okwekkiriranya.
And in this rich man there is always compromise.
Ebigambo bino tosobola byogera nga tolina buvumu.
You cannot speak out these words without boldness.
Abantu abasinga batyo byogera.
Most people are afraid of saying these words.
Kubanga amanyi.
Because they know.
Kyate omugagga y'anaamuwaayo omutwalo.
That it is that rich man who will give them 10,000.
Kati nze nsinga kwagala nnyo mwoyo gwo okusinga omutwalo ogwo.
So now me, I am more concerned about your soul than your 10,000.
Oba omutwalo ogwo oba tompa naye kasita nkuwulira ebigambo ebikuwa obulamu.
If you give me your 10,000 or not, I don't care, but as long as I speak to you words of life.
Kandi emmere entono.
Let me eat less.
Nkole omulimu ogungwanidde okola mu bulamu bwammwe.
And do the work I'm meant to do in your life.
Muligaana buganyi.
You will just refuse.
Nze buli lwe nafuna nga mwaganyi.
But for me, whenever I'll get the opportunity. Nja
kujjanga mbabuulire.
I will come and tell you.
Amazima nga bwe gali.
The truth, the way it is.
Oyina eddembe okukola okusalawo.
You have a free will.
Okutambula nga wekkiriranya.
To walk in compromise.
Ekirungi teri atambula nga yekkiriranya atamanya nti kwekkiriranya kuno kukyamu.
Good enough, there is no one who walks in compromise when they are ignorant that what they are doing is wrong.
Amina.
Amen.
Katonda atubeere.
May God help us.
Setani yateeka omutego ku kintu ekizibu okuleka.
The devil put a trap on something that is hard to forsake.
Wanga Bible yagante feza eyanukula byonna.
Because the Bible says that money answers all things.
Buli kyetaago ky'omuntu kyetoloolera ku ssente.
Every need of man is surrounded around.
Setani bwe yategeera ekyo.
When the devil got to know that.
N'ateeka omutego.
He put his trap there.
Era akwasizza bangi.
And he has trapped so many.
Abooluganda.
brethren.
Akwasiza bangi.
He has got so many.
Gwe webaze Katonda wabata na kukwasa.
Just thank the Lord if you're not yet in his
trust. Era toddangawo ne weekubagiza.
And do not pit pat yourself.
Bw'okeeranga ku makya.
If you wake up one morning.
Ewe kunkumulabwa oti.
And you shake yourself.
N'oyogera ku Yesu nga towulira kusalirwa musango.
And you speak about Jesus without feeling.
Ng'owulira okyayina essuubi eddamu mu Kristo Yesu.
When you feel you have living hope in Christ Jesus.
Ng'oyinamu endowooza nti okyali mukkiriza.
When you still have a mindset of a believer.
Ugolange mikono ne webaza Katonda.
Raise up your hands and bless the Lord.
Waliwo atasobola.
There is someone who cannot.
Ng'okwekkiriranya kwe yakoze eggulo.
When the compromise they did yesterday.
Kumutuulidde.
Has sat upon them.
Ng'awulira ensonyi okutuuka mu kubeerawo kwa Mukama.
They feel ashamed to go to the presence of God.
Ekizibu buli muntu lwakola ensobi.
The problem is that whenever someone errs,
bwe kitaba kisa kya Katonda kuwalula.
If it is not the grace of God to draw you.
Buli lwokola ekibi weegoba wekka mu maaso ga Mukama.
Whenever you sin, you send yourself away from the presence.
Mujukira Adam.
You remember Adam.
Tewali yamugoba.
No one sent him away.
Yegoba yekka.
He sent himself away.
Somo olunyiriri tugende maso tuwulire ebituuka ku bagagga tugende mu birala.
Olwokubiri. Obugagga bwammwe buvunze n'ebyambalo byammwe biriiriddwe nnyingi.
Hey, kambuze. Obugagga nabwo butuuka ekiseera ne buvunda.
Can riches get corrupted?
Genda mu maaso.
Olwokusatu. Ezzaabu yammwe ne ffeeza zitalazze. N'obutalagge bwazo buliba mujulirwa gye muli. Bulirya omubiri
gwammwe.
Muwulira
nti ekiseera kituuka ng'obugagga tebukyalina makulu.
Do you hear that a time comes and riches no longer make sense?
Kati tuzeeyo mu Luka.
So we have gone back to Luke.
Pawulo manya Mukama waffe we yasinzira okulabula.
That is where our Lord best to warn.
Agaanye mitema gyammwe tegizitoowererwanga.
That let your hearts not be weighed down.
Luka 2:1 osome olwasatu mu ennya we twakomye eggulo.
Luka esura ya 2:1 okuva ku 3:4. Naye mwekuumenga emitima gyammwe gireme okuzitoowererwanga olw'obuluvu, n'okutamiiranga, n'okweraliikiriranga ebyobulamu buno, era olunaku luli luleme okubatuukako ng'ekyambika.
Mukitegedde abooluganda,
yatulabula
ebintu ebiyinza okutuviirako okutuukibwako olunaku olwo n'osangibwa nga toteredde era tosaanidde. Naye waliwo ekigambo ekikulu kye njagala nkulekere. Buno buvunaanyizibwa bwo. Buvunaanyizibwa bwange. Bible yegambye weekuume.
The Bible said take heed.
Bino gwe weekuuma.
You take heed yourself.
Gwe weekuuma.
You take heed yourself.
Weevunaanyizibwe kabooluganda nkiddiŋŋana.
Take responsibility of yourself. I repeat it.
Kote weeragajjalira.
Be responsible about yourself. Don't be negligent about yourself.
Leka kwezaamu maanyi mu bubi.
Stop encouraging yourself in an evil way.
Weggyemu endowooza eno gye wajja nayo gye wava nayo mu kikatuliki.
Take out that mindset you came with when you were leaving the Catholic religion.
Kama alirokolera eyo.
The Lord will save from there.
Bible egamba oluvannyuma lw'okufa musango.
The Bible says after death comes judgment.
Nga tetunaba na kulinda bubonero buli na biki ebigenda okubaawo mu maaso.
Even before we wait for those signs and whatever is coming on ahead.
Tya enkomerero oyo Yesu kinomu.
Fear how your end will be as a person.
Banga Bible egamba oluvannyuma lw'okufa muki?
Because the Bible says that after death comes judgment.
So, weyigirize buli lunaku okwekeberanga n'okutereza ebikusobyeko.
So teach yourself daily to examine your life and put right whatever has gone
astray. Nze nsiima nnyo Katonda.
I appreciate God so much.
Olw'obugumiikiriza bw'alina.
For the endurance he has.
Yamanya.
He knew.
Tewali muntu asobola kwerokola.
That no one can save himself.
Tewali muntu atuukiridde.
No one is perfect.
Buli muntu asobola okusobya.
Each person can sin.
Ekyo tekitujjako Bible ekituteekako n'egamba egenda erambika bulungi abatuukirivu b'eggundi abatuukirivu b'eggundi. Kitegeeza nti newankubadde embeera bw'etyo naye mubeeramu abatuukirivu.
But the Bible keeps on highlighting that the saints of this place, which means there are people who are standing right always.
Abeeramu.
They are always there.
But yeah.
How?
Mtukirivu bwasobya.
When a righteous person sins.
Teyekaza.
They do not pretend.
Teyegana.
They don't refuse and deny.
Teyewolereza.
They don't defend their mistake.
Yenenya.
They repent.
Nachuka.
And turn away.
Soma tu enyiriri ziri bi satu tumalirize.
Luka 2 mura 35. Kubanga bwe lutyo bwe lulituuka ku bonna abali ku nsi yonna. Naye mutunulenga mu biro byonna.
Muwulidde ekigambo ekirala kye mulina okukola?
Have you heard the other word you have to do? What do you do?
Mutunulenga.
Watch therefore.
Kutunula kigambo ky'amagezi nnyo.
Watching is a word of wisdom.
Osobola okulunga otunula bw'oti.
You can't be watching like this.
Nenga tolaba.
But when you don't.
Mwalimu uliddeka enjogera y'ekibuga egamba nti amuyisiza kulitalaba.
Have you ever heard what they usually say in the city that they've passed from the eye?
Mwalimu uliddeka enjogera endala y'ekibuga egamba nti msumagiza.
The other one that I've made him to doors.
Mubi wii.
Do you hear?
Kiba kitegeeza nti oli mulukujjukujju.
It means that someone skillfully.
Akunyazeeko ekintu kyo.
Has robbed your thing
nga totegedde
without your knowledge.
Obadde olaba naye nga tolaba nti akikutwalako.
You've been looking but you've been not watching as they were taking it.
Kati bino ebiseera byakubeera bakalaativu.
So this time is the time to be watchful.
Toyingira mu kintu kyonna nga tosoose kumanya butuufu bwakyo.
Do not enter into anything without first realizing how true it is.
Toyongerayo kigambo ky'otalinaako bukakafu.
Do not extend on words which you are not sure of.
Komi olugambo.
Stop rumamonga.
Kubanga Bible yegana. Buli kigambo kyonna kyoyogera ekitakola makulu kigenda kusaliza omusango.
That you will be judged for every idle word that you say.
Ebigambo byaffe bigenda kutuweesa obutuukirivu oba okutusingisa omusango.
By our words we shall be condemned or justified.
Kiseera kya kwekuuma.
It is a time to take
heed. Nga Bible bwegambye.
As the Bible says.
Kyalowooza ng'ayimiridde.
That let he who thinks
he
stands.
Yekuume.
Take heed.
Aleme okugwa.
Lest he falls.
Kiseera kya kutunula nnyo.
It is a time to be watchful.
Kiseera kya kubongoota.
It is not a time to slumber.
Kiseera kya kusumagira.
It is not a time to doze.
Paulo agandwa nti mutunulenga.
Paul says watch always.
Befeso.
Ephesians.
Gendayo basomere. Befeso sura 5. Runyiriwe 14 ndoze.
Ephesians chapter 5.
Paulo alabula.
And verse 14. Paul warns.
18 atandika ndoza nga gamba nti zuku kazuku kagwe yebase.
Abefeso sura 5:14. Chavayo geranti zuku kagwe yebase. Ozukire mu bafu. Kristo anakwakira.
15.
Kale mutunule nnyo bwe mutambulanga. Singa abatalina magezi naye nga abalina amagezi.
Mukole ki? Mutunule
nnyo.
Nga mukola ki? Nga mutambula. Bible yetuyita baki?
The Bible calls us sojourners.
Tuli batambuze.
We are sojourners.
Kitegeeza waliyo gye tulaga.
Meaning we are heading somewhere.
Lugendo luno nga tutambula.
In this journey as we
sojourn. Bo edda ng'entambula tenaba nnyingi.
Long ago when there were not so many means of transport.
Abantu batambuzanga bigere engendo empanvu.
People used to foot for long journeys.
Nga bayita mu bibira.
Going through forests.
Mu bisaka.
In bushes.
So baabanga beegendereza nga batambula.
So they were always careful as they walked.
Kubanga basanganga ebintu bingi eby'entiisa.
Because they would meet so many dangerous things.
Kati bwe tumala okumanya nti ebiro bino bijjudde obubi.
So after realizing that the times we are in are full of evil.
N'omulabe teyebase.
And the devil is not asleep.
Akola kyonna kyonna okulaba nti akusuula akulemesa.
He's doing whatever he can to make you fall and
Bible kyeva ekugamba nti tunula.
That is why the Bible tells you to watch.
Wegendereze.
Take heed.
Wetegereze.
Take heed.
Amen.
Amen.
Tomalaga.
Don't just give in yourself.
Rwawo okusalawo.
Take some time before you decide.
Soko tegere obutuufu bw'ensonga.
First understand the truth of the matter.
Hallelujah.
Amen.
Olunyirugwayo lutya?
Orikumi n'omusanvu. Kale temubeeranga basirusiru. Naye mutegeerenga mukama waffe ky'ayagala bwe kiri.
Kati genda muluka. Ono atugaanye temubeera baki? Basirusiru. N'agamba mutegeerenga mukama waffe ky'akola ki? Ky'ayagala. Gw'omanyi mukama waffe ky'akwagaza mu kiseera kino.
Do you know what the will of the Lord is for you?
Omugezi mu kiseera kino bino bye mbagamba mukama waffe by'ayagala otegeere. Era weekuume.
Aren't you a wise person in these times? This is what our Lord wants you to do. asatu mukaga. Kale mutunurenga mubiro byonna musabenga.
Kati muulira omugezi bino ebiseera. Ntero bagane mulowoozi oba mbasubi yakanyeebwa ne mbagamba mulekeraawo okuzunga nga mudduka wano nawali okubasabira. Mutwale obuvunaanyizibwa mwe buvunaanyizibweko muyige okusaba.
I usually tell you to stop going and telling people to pray for you, but take the responsibility to pray for yourself.
No, you go gamba kusabira. Yasala usazi na igo kusaba.
Even the one you're telling to pray for you just took a decision to pray for yourself. Now let me tell you.
Chinaba mubaba yiya buyiya tebamanyi kusaba.
And even some just pretend, but they don't know how to pray.
Na akufunvubirako.
And then he pretends.
Ngayogere ebigambo bingi.
Speaking so many words.
Naringo ali off topic mu maso ga Mukama.
But before the Lord, when this person is off topic.
Omusabi omutuufu.
The rightful prayer person.
Ojja mu maso ge.
When you come before him.
Omunyonyole ekizibu.
You explain the problem.
Nakiwuliriza bulungi.
And they listen very well.
Lwokubanga yabaye guddewo eri eggulu.
Because he's opened up unto the heaven.
Ayogera ekigambo eki.
He speaks only one word.
Mulaba mutya Mukama waffe we yakolanga.
How did you see our Lord handle?
Ayogera bigambo bingi.
He would not speak so many.
Ayogera ekigambo eki.
He speaks only one word.
Nga mwemuli obulokozi bwo.
And your salvation would be
there. Ate mwe ebyo mubinyooma.
Now for you despise such.
Agalo ono.
You want this one?
Naleta jembe.
They bring a horn.
Chupa nene ya mafuta.
With a big bottle of oil.
Katembo oyo wakukirizisa.
That is all comedy to make you believe.
Ono kuladi.
When will you grow up?
Pastor yogera bubi.
Yes, I will speak like that until when you know what is for you.
Abantu abamu.
Some people.
Mwetekako obusibe nga temulina basibe nga mwemwe kendowooza yamwe mwemwesiba.
You bind yourself when you are not even in bondage, but it is your mind thinking that you are in bondage.
Wagana okukkiriza nti osobola okuva w'oli.
You refuse to believe that you can live wherever you
are. Oyagala omulala akutambulire olugendo.
You want another to walk the journey for you.
Gwe weetaaga okusiba n'okusaba kyokoya olowooza nti oli man of God yateeka okusiiba gwakukutuleko ekyo ng'ate life y'obulamu buno egamba mu Bible nti waliwo ebitavaawo awatali kusiba nakola ki nakusaba.
It is you that needs to pray and fast, but you want the other man of God to pray and fast on your behalf that you may be loose. And yet the Bible says that some things will not go away unless there is prayer and fasting. You must learn to fast on your behalf. You must learn to pray on your behalf.
Bible Paulo agamba.
Paul says.
Temweraliikiranga kigambo kyonna.
That be anxious for nothing.
Ne mu kigambo kyonna.
But in everything.
Ye mwagala.
Whatever you want.
Bitegezebwenga katonda.
Make your request known.
Nakumenyera message moteko okuyita.
And then he gave you the message to do it.
Tendera ogusooka, mutendera ogwokubiri, mutendera ogwokusatu, mutendera ogwokuna.
The first, the second, the third, and the fourth.
Okusinziira ku buzito bw'ekizibu.
Depending on the intensity of your problem.
Engeri gye mwakulira mu mbeera z'ekisamize.
But since you grew up in a sorcery life.
Munyumirwa nnyo omuntu ayogera mu matu gamwe.
You enjoy someone who speaks into your ear.
Era nga luli mu kisamize eri.
Just like it was when you were in sorcery.
Era musaamu nnyo ekitiibwa ayogera mu bulamu bwo.
And you honor so much the one who speaks into your life.
Okusinga gwo kwetuukira mu kubeerawo kwa Mukama.
Other than you going before the presence of God yourself.
Togufuula muze.
Don't make it a habit.
Leka ofuna okuyambibwa mu kusaba nga kiyinza obuzito.
Get help to be prayed for when it is too much.
Naye abamu gwafuuka muze.
But some of it is just a habit.
Era bo tebalina budde bwesabira.
And you have no time to pray for yourself.
Bamanyi wali aba basabira.
Because they know there are people to pray for them.
Mugira mwesiga ensigo ze musiga. Nga mulowooza nti be musigamu basula aba basabira.
Keep on trusting the seed you sow unto those people, thinking they pray for you in the night and yet they sleep in the whole night.
So me tumalirize tuve.
Asatu mukaga. Naye mutunulenga mu biro byonna. Musabenga musobole okudduka ebyo byonna ebigenda okubaawo. N'okuyimirira mu maaso g'omwana w'omuntu.
Kiki ekigenda okusobozesa omuntu okuyimirira mu maaso g'omwana gw'endiga?
What will enable someone to stand before the Lamb of God?
Kiki ekigenda okusobozesa omukristaayo okusobola okudduka ebyo ebigenda okujja?
What will enable a Christian to escape all the things that will come to pass?
Ye mukristaayo ayize okusaba.
Is the Christian who has learned how to
okwesabira.
praying for himself.
Yesu akozeseze ekigambo musabe.
Jesus has used the word pray always.
Tagambye musabirwe.
He has not said be prayed for.
Singa kye yali ayagala.
If that is what he
desired. Ulambu omukristaayo muwanguzi.
For a life of a victorious
Nga kivutekwa kutambulira ku kusabirwa.
That it should depend on being
yandi
prayed for.
Yandi badaga ye mwenyini.
He himself.
Yandi badaga atwala obuvunaanyizibwa.
Would have taken the responsibility.
Abasabira.
To pray for us.
Kubanga awamu yakikola.
Because at some point he did it.
Ewa naagambye.
But here he has said.
Abalisobola okuyimirira mu biro bino.
Those who will be able to stand in such
bateekwa okubanga baayiga okusaba okwesabira okusaba bayiga kuyige naye kuyigibwa muntu akiyayaanira omumalirivu kubanga kukooya kwetaaga muntu afuba.
It needs someone who is endeavoring. You just don't wake up and you're a prayerful person. It is an act of dedication. On Saturday, I'm launching my book about prayer. Come and support me. We shall be having a graduation for the DDM students, but we shall use a few minutes. And I introduce the book.
Amina.
Amen.
Mwebale kujja.
Thank you for coming.
Katukirize mukama.
Let us believe the Lord.
Nti yatandika omulimu omulungi mufe.
That he who began the good work in us.
Agenda gutukiriza.
Will accomplish it.
Ebigambo bino Katonda abituwa tujje tubibagambe.
God gives us these words that we come and speak them.
Okubateekateeka ku lw'ennaku ezo.
To prepare you for those days.
Kubanga Bible egamba.
For the Bible says.
Nti ffe ebyo ebiro tebigenda tutuukako nga kyambika.
That those days will not come upon us as a snare.
Kutugwako bugwi.
It shall not just be fallen.
Tutegekebwa.
No, we are prepared.
Twala amagezi agakozesebwa mu kutegeka.
Take the knowledge that is given unto you in preparation.
Amina.
Amen.
Wetegerere Katonda.
Understand God on your, by yourself.
Oyagalanga nnyo omuweereza afuba okulaga Katonda.
You should always love a minister who points God to you that you'd know him.
So yeteekawo.
Not the one who puts himself.
Ye nabanga yaina okutuukiranga eri Katonda.
And he has to be the mediator between you and God.
Ofuba yagalanga nnyo muweereza akuyigiriza.
Always love a minister that teaches you.
Nankukubiriza okuyiga okwesabira.
And urges you to learn to pray for yourself.
So yakulemaza.
Not the one who makes you lame.
Nakulaga nti ye yekka yalina obusobozi obusaba ne bujjawo embeera.
And shows you that he alone has the ability to pray and take away your circumstances. And I'm also confused at you. You never learn. The same person prays for you today. And you remain in the
process.
And even the situation becomes worse. And even tomorrow you return. And then they devise other means.
Omwaka ne gugwako n'omulala ng'otambulira mu kusirana naye ng'oliko ow'amafuta akikutula buli lunaku.
You're walking in a loss of life, but then you have this one who is anointed to.
Paulo yagambira ani yabaloga.
That is where Paul asked, who bewitched you?
Kama babo mukisa.
May God bless you.
Tubaagaliza okutambula luno lugendo n'obuwanguzi.
We wish you walking this journey in victory.
Nga mwevunaanyizibwako.
When you're responsible about yourself.
Katonda ayagala okule.
God wants you to mature.
Okole ki?
That you mature.
Okule. Osobola okwerwanira entalo zo.
When you can fight your own battle.
Otuuke ne ku ddaala erirwanira ku balala ku ntalo.
And mount to a level of fighting even for others.
Bible ewega nti ow'amaanyi yimusa omunafu.
Just like the Bible says that let the one who is stronger lift up the one who is weak.
Buli mwaka oli munafu, oli munafu, oli munafu.
But each year you're weak, you're weak.
Mu kigambo oli munafu, mu kusaba oli munafu,
mu
kugaba oli munafu.
In prayer you're weak,
in kutegeera Katonda, oli munafu.
Understanding God you're weak.
Bintu bya Katonda,
in the things of God you're weak.
Naye mu kuba ebikondo oli w'amaanyi.
But in casting blows you're
strong. Oli olukunyiza nga ofunyiza dempa.
If someone annoys you, you have already prepared to fight. Becoming saved is not becoming a fool. And you ask, is he spiritual or
carnal?
He does carnal things with a lot of strength. And he's always walking in
walking.
Many born again in the church, they are weak. They don't want to work.
bayinza okuba abanafu saidi
naye
nga bamaanyi saidi ene
ate
nga naawe oli munafu
saidi.
Saba Katonda akuwa obusobozi
obe
w'amaanyi
mu
by'omwoyo,
obe
w'amaanyi
mu
by'omubiri. Bw'oba ow'amaanyi mu by'omwoyo,
osobola
okufuga eby'omubiri.
Obulamu
bwo obw'omwoyo bwe buba obunafu, Pawulo ky'agamba
nti
mufugenga emibiri gyammwe nga mitukuvu.
That have your bodies holy when they are honorable, you can't. You must be strong in the spirit more than in the body. Then you will have strength to control your body.
Who is
telling
you? Ebiyina maazi sibyeteekako.
What I say, I don't try.
Ansingako mu by'okutukoleza mu kusaba.
The one who is better than me in prayer, charging us to pray.
Mukama ibazibwe.
Praise the Lord.
Twebaze Mukama n'engalo olwa kuweereza okwo.
Let us thank God with a hand clap for that ministry.
Wabawo ensonga lwaki Katonda aganya okuwulira by'obawulidde mu buli lunaku, by the way.
There is always a reason why the Lord lets you hear what you listen to in a day.
Mukama atuyambe okwegulangawo n'okwebuuzanga ekibuuzo ekyo, kiki oyagala okunzijukiza mu nsonga zino.
May God help us to always know and remind ourselves and ask, why do you want me to remember this?
Masomo gano ag'okudda kwa Mukama waffe sigeegali ennyo frequent mu makanisa g'omulembe guno.
These lessons about the return of our Lord are not so frequently taught in many churches today.
Ensonga zibayo nyingi.
And for many reasons.
Ne Mukama agulumizibwe, kale n'olwa leero aganyiza amatu gaffe okuwulira ebigambo bino.
But the Lord be praised, for he has let our ears to hear such words.
N'okubuulirira kuno.
And such counsel.
Okw'obulamu.
Of life.
Yatukiriza. Nijitoyongera maso tujja kwongera okuleka mifanako bwe biti.
And we believe that as we go on ahead we will listen to such words.
Msumba Alex, tuyanze nyu tuyanzege.
Pastor Alex, thank you so much.
Mukama atuyambe okubeera abakozi.
May God help us to be hard working.
Abe kigambo.
In the word.
Gamba mina kuulire.
Doers of the word. Amen.
Kakati tugenda kuwaayo.
So we are going to give.
Singo so present tunayo kusala ne twesabira atwele kigambo. Bible tukubiriza okubanga twesabira.
And then we are going to pray because the Bible urges us to pray for ourselves.
Nga bwasomyera singanje just onyiro lumu lukabiri mwe matatu mukaga wasomye.
There are one verse in Luke 21 where he has read verse 36.
Mbade nsaba otuba tukulukutira.
I want us to pray in that line.
Kusaba olwensonga bbiri.
Praying for two reasons.
Enkulu mulimu nyingi muzo.
There are many.
Tusobole okuyinza okuyimira amaaso g'omulokozi.
But we want to be able to stand before the Savior.
Okuyinza okuyimira mu maaso ge lwalirabika.
To be able to stand before him the day he will appear.
Tumusubira okujja omundu ogusoose gwe tuyita rapture.
We expect him to come the first time which we call the rapture.
Ng'agenda koma mu bbanga.
When he will end in the cloud.
Bokka abayimidde obulungi balifuna akagombe kalivuga munda mubo.
And only those who are standing right will get the trumpet blowing from within.
Era balitegera omukulu atuuse.
And they will know that he has come.
Kubanga abaliibwe batyo si baana ba kizikiza.
Because such are not children of darkness.
Olunaku okubagwako ng'ekyambika.
That the day may fall on them as a snare.
Bible esomesa amangu ddala bonna abafiira Mukama waffe balizuukira.
The Bible says those who died in the Lord will resurrect first.
Naffe abaliba abalamu nga tuyimidde bulungi ne Katonda tulyoke tukyusibwe tuwanyisibwe.
And then we shall be transfigured, we who will be alive.
Kakati agamba nti musabe nnyo mulyoke muyinza okuyimira mu maaso ge lwalirabika, okuyinza okuyimira mu maaso ge abakubanja obutuukirivu.
So he says, pray always that you may be counted worthy to escape the things and be able to stand before him. So he's demanding righteousness.
Lumu yokana yali na mumwoyo na mulaba ko mukuru musulesoka kubikulirwa mbonabanga afude omwene gumugwamu.
One time John, he was in the spirit and he saw him and then he was as though he was dead.
Bachiwa chikulaga Katonda mutukuvu.
It is showing you that God is holy.
Obanjibwa obutukuvu bwange oyagala kumulabako.
You are demanded to be holy if you are to be holy.
Tukole esala mu line eyo.
Let us pray in that line.
Okusobola okuyimira mu maaso ge walirabika.
That we may be able to stand before him the day he appears.
Teyatuwa kiseera kyaddi.
He didn't give us when.
Naye atugamba nga omuntu atayinza kumanya mubi lwana ayingira waka okumenya.
But he correlated it to how someone cannot know when a thief will come.
Gobera ready sawa yona.
Just be ready at any time.
Akokubira kali mu linyiro lwabirimu lwasatumomukaga.
The other thing in verse 36.
Musobola okudduka ebigenda okubaawo.
That you may escape whatever is to come.
Eriye kikache ebintu Katonda byatayagala buli mwana we okubanga abiregako.
There are things that the Lord does not wish for every child of his to take them.
Ninga bibanja yesala.
But they demand a prayer.
Kale eriyo ekika ky'okubonyaabonyeza kwesijja kwewala nga nkyali mu bulamu buno.
There is a kind of persecution I can't stay away from when I'm still in this life.
N'olinyo lwasatu mukaga lunda ganti eriyo ebintu nga singa mba nsabye Katonda asobola okubiwugula.
But there are things in verse 36 which show me that if I pray, the Lord can take them away.
Abise musobola okudduka ebyo ebigenda okuba musobole sobotasaba tojja kuba na maanyi gabidduka.
That you may be counted worthy to escape. So if you don't pray, you won't be counted worthy to escape them.
Kati mbadde nsaba kuno oba olina ensonga za rent, ensonga za mabanja, ensonga za ki, nkusabidde Katonda mu kisa kye kingi nabya bikoleko nensaba katufokasinge ffenna ku bulamu obutagwawo.
So even if you have issues, rent, first focus. I pray the Lord sorts them, but now first focus on this. Even if you're sick, may the Lord stretch his healing hand. Let us seek first the kingdom of God and his
righteousness.
He promises the rest shall be added.
Kwale kiweebwayo kyakiweereddwa.
Get hold of your offering.
Nga bwe nfuna bannyinazze okubanga batwala mu nnyimba.
And the choir will lead us in some songs.
Imira ku bigere byasobola.
Stand up on your feet if you can.
Twebaze. Kitaffe tukwebaze olw'ekisa kyo.
Father, we thank you for your grace.
Weyongere okugulawo amatu gaffe ag'omwoyo okuwulira ky'oleese mu nnyumba.
Continue to open our inner ears that we may hear what you've brought in the house.
Totuganya kubeera bagavu b'amatu.
Don't permit us to be closed in our ears.
Totuganya okumanyira ebigamba t'omuli obulokozi bwaffe nenga ffe tubimanyidde bumanyizi.
Don't permit us to familiarize the words that have our salvation.
Totuganya kubeera abakufu ate mukase musinga okwetaagira emmere y'omwoyo.
Do not permit us to feel satisfied when we need spiritual.
Tongere nga kenjala n'ennyonta.
Always give us more hunger.
Buli lunaku Mukama.
Daily Lord.
Tongere okuwa manta.
Give us more power.
Tongere kisa ekyokulindirira.
Give us more grace to wait on you.
Nga temuli mu kuzirika.
Without fainting.
Uwo mukisa abaana abafunye ekyokuwaayo.
Bless those who have what to give.
Mubuliwo wano n'abali ku mikutu.
Physically and those online.
Neddala omuntu awaayo ng'omutima gwe tawaliriziddwa.
Especially those who give with a cheerful.
Nenga manya teeka ensimbi mu nyumba yo.
Knowing that as they bring into your house,
muberemu obugabirizi,
that there may be
provision, obwakabaka bugazizibwe,
that the kingdom may be expanded.
Omuntu oyo muwe omukisa.
Bless such a person.
Ategere nti yakoma okuwaayo,
that they may know that the more they give,
yakoma okusinzira okubanga nawe omugaziya,
is the more you expanded them.
Era musabidde onenye omuli.
And I pray you rebuke the devourer.
Toganya mubi ku bintu bye.
Allow not the devourer.
Toganya muli ku bintu bye.
Allow not the devourer.
Mulinye lya Mukama waffe Yesu.
In the name of our Lord Jesus.
Oyongera n'osubiza ogula ebitule by'omuggulu.
You continue to promise to open the windows of heaven.
Mutufukire omukisa.
And give us a blessing.
Wabule n'ebbanga we gujja.
That you may lack space.
Fe tukirize ekigambo kyo.
We believe your word.
Kubanga okirabira okubanga okituukirize.
For you watch over it to fulfill.
Tongere okirize ekigambo ekyo.
We continue to believe that word.
Kijja tutuukako.
That it shall come to pass.
Otuwe omukisa.
And you bless us.
Nga gusukuluma bye twetaaga.
Even beyond what we need.
Bwekyo Mukama tunaaguzanga ku nnyumba yo.
And so we shall bring back to your house.
Netuyambisaako n'abala.
And also help the
twale kitiibwa.
Receive the glory.
Mu linnya lya Yesu.
In the name of Jesus.
Amen. Ekibo bakigyewo. Okay. Ekibo kale. Tufune ku nnyimba. Ekibo mbadde maze kuwaayo. Okay, fine. Nange kampeyo. Tuwe ku nnyimba ez'obulamu buli. Okitegedde.
Kwata omukono gwange. Kwata omukono. Kwata omukono gwange. Kwato mukono mukama kwato mukono gwange kwato mukono kwato mukono gwange
Yesu
kwato mukono
kusaba Yesu kwato mukono gwange
kwato
mukono
kwato mukono gwange kwato mukono.
mikono kwato mukono gwange
kwato
Obadde obiyimba kati byogere.
byennyini byogere okwita mu ssaala, byogere byogere ng'enkuba bw'etayinza kuva mu ggulu n'ekka wano ku nsi n'eddayo nga tewadde musisi nsigo n'omuli ekyokulya n'ekigambo kya Katonda eky'essigwa tekisoboka kujja wano ku nsi n'ekiddayo nga kyereere kirina okulaba omukisa mu ekyo ekikitumiddwa. Waliwo ensonga lwaki mpulira ebigambo bino olwaleero, waliwo ensonga lwaki nduwulidde olwaleero, waliwo ensonga ki Mukama bikomezzawo olwaleero, nawe waliwo ensonga ki Mukama akuganyizza n'obiwulira, kyenva nkuzzaamu amaanyi. Sooka oteeka essira ku butuukirivu, sooka oteeka essira ku bwakabaka, sooka oteeka essira ku bizitowa ebizito y'omutima gwo. Bayibuli egambye temuzitowerwangamu, toganya omutima gwo kuzitowerwa olw'obuluvu, okutamiiranga n'okweralikira ebyobulamu buno olina kulema okujja ng'ekyambika. Abaakola budde bukyali eri abantu nga ggwe olina kulujja bagwako ng'ekyambika, naye ng'ekibakwisako ng'ekyambika omutima gwazitowererwa lwa buluvu, lwa buluvu olw'okweralikira ebyobulamu buno. Wandyesabidde Katonda akuyambe awewule obuzito obwo. Kolayo essaala ng'okigenderedde, omugambe ssebo tambudde akaseera naawe si kanene, naye nga gyayanira obwakabaka obw'omuggulu tewandiŋŋanyiza kusigalira. Kyenva nsaba onteekateeka okuyita mu mwoyo wo osobole okumwegayira akuteeketeeke. Lona lwalijja lwataatugamba akusange nga weetegese. Wandyesabidde mwanyinazze, wandyesabidde muganda wange, wandyesabidde aliko mukutu, wandyesabidde ali mu yeekaalu. Songa za mmeeme weelokolewoeka okuyita mu kutaka bana ebigambo by'akamwako ng'otaddeyo omutima gwo gw'osaba kusanyukira kyava kulabula. Kaleeta njiri kusalira musango, aleeta enjiri osere weeteeketeeke kyova nsaba olabeke mu maaso ge ng'okkiriza. Mazima asiimye okujjukiza, asiimye okulabula, asiimye okulabula. Taata mu linnya lyesu omwana wa Katonda, gulumizibwa olw'ababaka abaweereza bwetuteerangawo mbiro eby'enjawulo mukwano gwaffe ne mutuntu lyalo tulabye ekisa mu maaso go, bwetuweereza kabona Mukama n'omuwa emmere eyogera Mukama ku nsonga z'okudda kwa Mukama ffe n'embeera y'okweteekateeka mu ngeri ez'enjawulo nga tulabula olw'obuzito bwo Mukama wange amu ng'ekibazitoyeza Mukama obulamu nsonga ya bintu. Ayi Katonda bajja wano ku maaso g'ensi yogwagamba bajja beereere ate era nga ge mazima, n'obagatako obugabirizi obw'enjawulo n'eriyo abantu gateeka obuzibu bwabwe ebintu ebingi bye bakuŋŋaanyizza Mukama, si kubanga ebintu ebingi bye bibi naye nga kontulo yabyegaanye. Taata mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda, nga bw'owereza ekigambo ekyo Katonda wange ng'olabula abagaga ab'omulembe guno basabidde mu maaso g'omu linnya lya Yesu, awulira ng'akamutuluba eryo Katonda omwagalwa ng'awulira ekiyinza okumulemya eggulu, ng'awulira ekyagala okumuziyiza, ng'awulira ekyagala okumulemesa nga nsonga ya bugaga Mukama. Omuntu oyo muwe ekisa mu linnya Yesu, musabidde amaanyi aganaawangula, kyengamba amaanyi aganaafuga ebintu, kyengamba amaanyi aganaateeka ebintu mu kifo kyabyo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda. Nkimanyi ebintu tubyetaaga era Bayibuli ng'etyo Mukama bw'esomesa, ebintu bigonza Mukama wange obulamu kubanga ensimbi eyandukula ebintu Mukama eby'enjawulo. Katonda omuyinza w'ebintu byonna ekyeraga Mukama wange ebintu biremu ogenda mu mitima gyaffe, biremu ogenda mu mitima gyaffe. Nsabira abagagga ab'omulembe guno na buli muntu yena Katonda ow'ekitiibwa ng'omutima gwe gwalumbibwa ebintu. Ayi Katonda omuyinza w'ebintu byonna, omuntu oyo omukyalire, omuntu oyo jangu gy'ali Katonda omwagalwa, mutuntu yino mu linnya lya Yesu ojje Mukama wange ebintu mu mutima gwe, musaasire Mukama wange aleme okusibwa eggulu ng'omugaga eyajja eri Mukama waffe Yesu. Bayibuli ega mugaga najja ng'addukana awulira amawulire yaayaana, awulira yeegomba n'abuuza Mukama nkole ki osobola olwawo butagwawo. Nonamugamba tusomanko ku mateeka koya aga mateeka go tofaayo mazima okuva mbuto bwange gonga tambuliramu agenda okumwekaanya ng'ensonga y'ebintu yayingira mu mutima ng'omutima gwalibwa dda nga kookolo ku luno nga kookolo wa bintu kyava mugamba kaakano kyosigaza kiri kimu kyokka obangi bw'ekigambo kimu kyokka eriyo abantu nga babanjiwa kimu kyokka nga babaweebuta mu kigambo kimu kyokka ekyono kyali kyakuwaayo bintu abijje mu mutima gwe mukama n'amugamba kwata ebintu by'olina okabiraba nako ngoberere bayibuli egamba n'atoka oteera mu mutima gwe kubanga ayina ebintu bingi taata omwami yennuba mukyala yenna alinga ng'omuntu oyo ali mu byawandikibwa alinga ng'omugaga oyo nsabira omuntu yena muyo ayina omutima gwe nga mukama guliriddwa ensonga y'ebintu guliriddwa ensonga y'amataka mu ngeri ey'obubi mu ngeri ey'okuzitowererwa mu ngeri y'okuziba amaaso gag'omwoyo mu ngeri y'okugala amatu gag'omwoyo nga takyakulira mukama lwa nsonga y'abintu mu ngeri y'okumalibwako mukama obudde bwa mukama takyanana budde bwakujja mu yeekaalu newankubadde okwezzaamu amaanyi mukama okuwuliriza enjiri ey'okumukutu katonda omwagalwa naye ng'ekimumazzeewo aye kano alemeddwa okuteeka ebintu mu kifo kyabyo omuntu oyo omusabidde esaala enkabala mulinyesa omwana gw'endiga oyamba abantu abali bwe bato abagaga b'omulembe guno katonda omwagalwa okumanya nti muyinza w'ebintu bina egenda kubaayo ekiseera ng'obugagga bw'omuntu tebukyasobola okumuyamba egenda kubaayo ekiseera mbalira obugagga bwe bumukama mu situtisi katonda omwagalwa nga temukyali bulokozi obulokozi nga bwekwese mwoyo ayakiriza mu kristo omwana wa katonda omulamu enva nsabira bona abalina ebintu naye nga bitudde mu mitima omuyinza w'ebintu byenayamba abantu abo munanga eyamba abantu abo ekigambo kizzeko bataasa obeeko gwotaasiza omutima obeeko gweoyambira emmeeme okujja ebintu mu mutima okujja obuntu mu mutima katonda omwagalwa bireme mukama okuzirayo omutima gwe mukujja kwa mukama ffe nsabira abagagga mu linnya lyesu bateeka ebintu wansi w'ebigere byabwe bateeka ebintu ebirina okubeera bajja ebintu mumitima bajja ebintu mumitima katonda omwagalwa yamba emitima gy'abaagalwa yamba emitima gy'abangi mu linnya yesu omwana gw'endiga okufuga ebintu katonda wange olina abakkiriza mukama bwe wakiwa wakiwa ibulayimu katonda omwagalwa yali musajja mugagga nnyo naye yasobola okubalansinga obugagga n'omukama wange ne katonda wakiwa mukama wange yobu nga yasinga obugagga mu eastern side aye katonda omwesigwa naye omusi yayeewangayo nga yeewala obubi ng'atambulira mbutuukirivu aye katonda omuyinza w'ebintu byonna nga bwekikolera abantu sooka nabyedukolere mukama otwambazaama yali muwandiisi mukama wange w'ezzabuli eyasatu samu zisipati vasi 6 n'agamba nze naweebwa omukisa neŋŋamba sirisagasagana sirisagasagana onaafuna omukisa gongera kumunyweza bunyweza yabikulwa ekyama n'amanya nti kati amaaso gange sigenda gassa ku mukisa n'amanya omutima gwange sijja gussa ku mukisa obulangenda gussa ku oyo eyampa omukisa n'agabwe nawe omukisa neŋŋamba sirisagasagana kyokka ng'ate mu proverbs mu ngeresule sooka bayibuli esomesaku omuntu mukama wange nti bawewa omukisa bongera kumwawukanya ne katonda aye katonda omuyinza w'ebintu byona nsabira abasaba nange nga nange nesabira muli yesu abatuukiddwako enkomerero z'emirembe otuweeyo obusobozi obw'omwoyo obuteeka ebintu mu kifo kyabyo mu linnya lya yesu omwana gw'endiga nesabidde bwento nsabira mukyala wange mulembe guno nsabira abaana bange mukama nsabira mukwano gwange abantu b'otukwasiza katonda omwesigwa ŋŋamba abatukuvu bo ekanisa ya kristo mu linnya lya yesu ey'ennyumba eno mukama n'ekkanisa ebunna wona wansi w'enjuba katonda omwagalwa namba abantu abeerowooza okuba baana ba bwakabaka era nga baatwa kristo okuba mulokozi waabwe era nga beesinga okujja kwe ayitaata mu linnya lya yesu abafaana bwe batyo ffena otuweeyo obusobozi obuleka ebintu bifo kyabyo buyambe mu linnya lya yesu omwana gwendiga tuleme okuwunga olw'ebintu tuleme okuleka olw'ebintu tuleme okutawaana tuleme okutamiira tuleme okuluvuwala ayi omuyinza w'ebintu bana otuwonye obuluvu mukama ebintu mukama tujja kubifuna olw'okutugaziza obwakabaka aye katonda ow'ekitiibwa n'ebiremu okuyingira mu mutima enva nsabira omutima gwange onnyambanga mukama nesiremwa okutuukira olw'ebintu mukama mpaayo obusobozi obufuga ebintu mpaayo amaanyi agafuga ebintu ekyo nkyesabire kuba nkyagala taata mulinyalesa omwana gwendiga nsaba obusobozi obufuga ebintu gyonookoma okunyongera ebintu gyonookoma okunyongera ebintu leka biremu okunzikiriza mpaayo amaanyi agafuga ebintu ekyo nkyesabidde mukwano gwange ebananga ekibasabidde mukama abali kuinama ne fm bayambe ogaba amaanyi agafuga ebintu amaanyi agafuga ebintu mukama etugenda kugwa olw'ebintu katonda omwagalwa kubanga otulabudde mukama nani Yesu omwana gwendiga yogedde mu kigambo kyonna ogamba musabe nnyo musobole okudduka ebyo ebigenda okujja ata mukama waliwo ebintu byagala okutaasa bonna banaasaba waliwo ekika ky'ebintu byagala mukama okutaasa bonna ata wanga banaagonda eddoboozi eryo erya luka 2:4 3:6 katonda omuyinza w'ebintu byonna abanadduka mukama wange ebintu mukama wange bigenda okujja ku bonna abataasaba ata muli Yesu omwana gwendiga ogambe musabe muyinza okudduka ebyo ebigenda okubaawo byaba mulinnya lyesu omwana gwendiga byina byotalina kuyitamu byotalina kulegako byotalina kulegako byotalina kulegako nga wiliyo perfect wiliyo mukama nga sina kubiregako nesabidde mulinnya lyesu omwana gwendiga obiwugule bimpuguleko katonda omwagalwa nebanyweze baganda basaba nange byonna mukama wange sebo ebitatuwandikirwako leka mukama tuleme okubiregako omanyaga ekigambo kya katonda nga bwe kyawandikwa mbasanuka ekisooka mukama wange nyirwa mwenda nogamba we are not appointed unto the wrath of God etutekedwa omukama olw'obusungu bwa katonda ebasaba mulinnya lyesu obusungu bwa katonda bulemu okwakira abaana bo ebatusaba katonda omwagalwa tuwe obusobozi okutuukira tuwe obusobozi okutuukira mu maaso go otuggyeko omukama ekko lyonna olw'omusaayi gw'omwana wa mukama ffe longosa abaana bonsabye longosa ennimi z'abangi abatambudde mu bulumba longosa emitwe gy'abangi aye katonda omwagalwa olw'okulowooza n'okufumitiza obutali butuukirivu longosa mayindi z'abangi longosa mukama emikono gy'abangi eziye mukama wange musaayi longosa katonda omuyinza w'ebintu byonna emibiri emime n'omwoyo nga bwe kyawandika mbasawunika muti musabe mukama ng'okubiriza musangibwenga emmeme emibiri n'emyoyo nga tebiriiko mukama wange okunenyezebwa mukujja kwa mukama waffe yesu otubanja byonsatule ebikola omuntu ajjudde omubiri ememe n'omwoyo bisanga tebiriko okunenyezebwa kona ekyenva mbisabira ne kaakano nyambire omubiri gwange mukama ogunazeeko ogugjeko obuliko lyonna osonyi obutali butuukirifu bwange olongosa olulimi lwange olongosa ebirowoozo byange olongosa omutima gwange olongosa mukama wange onaze omutima gwange ojja obutali butuukirifu bwonna nzize mu maaso g'omukama ku kino ekyoto nsaba kunazibwako empitambi mukama kulumbiri gwange olokole omwoyo gwange omuli emotions omuli wiru mukama lokola mukama omwoyo gwange tata mulinnya lya yesu omwoyo gwange kabaka okunazibwako empitambi yonna mulinnya yesu omwana wa katonda owugule byonna byesiina kulegako nyamba owugule mukama ebyo mukama byoyogeddeko mukama wange ssebo bireme okubatuukako ebyo mukama nsabye bimpugule bimpuguleko 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 nesabye bimpuguleko mukama bimpuguleko katonda wange n'abaana b'ennyumba eno abatukuvu bona bataase mukama oyambe abaana bange ab'omubiri oyambe abaana baffe ab'omwoyo oyambe mukyala wange mukama oyambe ababeezi baffe mukama otutikuleko byonna ebiyinza otulemesa osobola oba obutagwawo katonda omwagalwa longosa beetaga okulongosebwa abakyatambulira mu kyekyo gaba amaanyi agadduka ekibi gaba amaanyi agaziiza omubi gaba amaanyi agagamba sijja konoona olw'obutukuvu mulinnya yesu omwana gwendiga gaba amaanyi gawangula emize eribona abageetaga mukama ngaakulukuta atatambulira mu mbeera y'omuze abalumbira mukama omwe gwa masturbation omwe gwa lesbianism omwe gwa homosexuality n'emize emirala mukama gaba amaanyi nsabye mulinnya yesu omwana gwendiga aye kabaka agawangula buli muze n'omuze omwe ne katonda omwagalwa osumula abaana bo katonda waffe nab'ekisa mukama ekigambo kigambye musabe nnyo musobola n'okuyinza okuyimirira mu kujja kw'omwana wa katonda omulamu ata neesabidde mulinnya lyesu omwana gwendiga ontuukirize mukama bwe ndowooza ebyatuuka mukama ku muddu we Yokaana mbirowooza nesibitegeera yalina mu mwoyo katonda omwagalwa n'olabika gyali katonda wange bayibuli egamba n'abanga aweddemu omwoyo n'abanga afudde amala kwatibwako n'okuzibwa amaanyi n'avuga nti damu amaanyi ogume omwoyo aye omuyinza w'ebintu byonna nemukwesabira prayer request egamba onyambanga lw'olirabika onyambanga lw'olijja ne nsangibwa mukama nga nsobola okuyimira mu maaso go eva nsaba mu linnya lya yesu okuyita mu mwoyo wo omutukuvu onyamba okutukuzibwa onyamba okulongosebwa onaze onyambe mukama okunazibwako buli ekiyitibwa mpitambi buli ekiyitibwa ekko buli ekiyitibwa omukama wange ssebo ayikabaka ekirya bominebo eky'omuzizo mu maaso go ne mu maaso go mukama ku kino ekyoto onnaze onongose atamulinya Yesu omwana gwenga walemu okubaawo Katonda wange mukama wange sabo embeera yonna ey'okuziizibwa ey'okuganibwa olunaku olulabika kitiibwa ekyamawanga nsaba ennaku lwange mukama wange olwa rapture mu linnya lya Yesu oba kuzuukira mukama wange sabo bwe ndiba nga maze okwambula mu bwensi eno nesabidde Katonda omwagalwa libanga ssanyu gyendi taata kyenva nesabira byonna ebiyinza okunemesa okusomoka mukama bimponye nesabidde ata mu linnya lya Yesu omwana gwenga ne bannange mbasabira basaba nange tuwonye byonna ebiyinza otulemesa yandibanga sina bugaga nenga nsonga y'abakazi nenga nsonga y'amalala nenga nsonga y'abukuusa buli muntu alina embeera yiye mukama gyatoba naye naye mu linnya lya Yesu omwana gwenga olokola abasaba olokola abaagala obulamu butagwaho olokola abalina ensonga ez'enjawulo nenga baagala mukama okusomoka okutuuka gy'oli weeyambira abaana abasinda weeyambira abaana babalira weeyambira abaana abasaba yamba abaana bamukama abakoye ebintu eby'enjawulo ogabeyamaani agawangula buli mbeera ey'okuzizibwa ey'okulemesebwa ey'okutendewalirwa omanya g'ekigambo kya Katonda tukusa abaana b'omukama olongosa omulembe gwo olongosa ekkanisa yo olongosa ekkanisa yo mwogeramu ekigambo kyo okozesa amazzi ga kigambo yate okutulongosa ng'ekigambo kya leero kizze kutulongosa otere mukama ogyerongosa ekkanisa tena bawo lufunyiro nange kyenva nsaba mukama ekkanisa ya leero otuggyeko ebbala otuggyeko enfunyiro mukama otusaanyize obutuukirivu twegayiridde tulangire okuba abagiddwako obutali butuukirivu bwonna tulangire okuba abalongoofu gwe boolangira mukama kyekituufu tulangire okuba abagiddwako buli kibi kyonna mukama tulangire okuba abasonyiyiddwa ate otuwa obusobozi obutambulira mu maaso go mukama otukubiriza mukolere obulokozi bwammwe n'okutya n'okukankana twesabire yesaala otuwe entiisa entiisa jimpe njetaaga entiisa entiisa mukama gisabye ku lwange ne ku lw'abangi abasaba nange entiisa ya Katonda entiisa yegenda okutaasa omuntu emutuuse ku lunaku luli olw'enkomerero ate nga kyawandiika baagumiikiriza paka ku lunaku olwo yalirokolebwa mukama twambaze entiisa ku mitima gyaffe mu mikono gy'omwe tadde obulamu bwaffe nga twesize onootusomosa si lwamanyisi lwa buyinza onootuwangusa onootubeera yatukkiriza mukama okusobola mu butagwawo ku lulwo kubanga kyawandiikibwa kitange bye yampa teyanganya kubulwako n'omu kuleka omwana ow'okubulwa tetugenda kubula si ffe ab'okubula mukama twesize gwe mu linnya erya mukama waffe Yesu gamba nti amiina gamba nti amiina okay.